Neza kumutambula inyonyi Uganda Civil Aviation Authority bategezeza nti bawandiise omuwendo gw'abantu abayingira nga kwotadde n'abafuluma gwakendedde ogeraageranya mu mwaka 2025 mu mwezi gwa January okutuukira ddala mu mwezi ogwokusatu nga okusinziira ku bibala ebivaayo biraga nti mu mwezi wakati wa January n'omwezi ogwokusatu abasaabaze abayingira eggwanga Uganda baali emitwalo 23 kyokka nga mwaka 2025 mu bbanga lirimu bali emitwalo 26 kiraga nti abasaabaze abali emitwalo 2 be basalika mu mbeera eno kiraga nti ate bba bafuluma eggwanga nabo bayongera okukendeera nga 295 abafuluma mu mwezi ogwa January otuka mwezi ogwokusatu mwaka 2025 ate mu mulundi guno babadde 26 n'ekitundu bokka mu mwaka guno nabo kityo kiraga nti wabaddewo okukendeera zo by'ebintu oba ebyamaguzi ebiyingizibwa wajiite kago ezigenda maso n'okubanga ziyingira metric ton eziriyo mutwalo gumu mwe bitaano mu asatu mu nya zagana maso n'okubanga ate aziyingizibwa wakati omwezi gwa January n'omwezi gwa kusatu omwaka 2025 kyokka ng'ate ku mulundi guno mu mwaka 2026 babaddeyo mu 749 kiraga nti wabaddewo okukendeera okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Vianney Rujja ategezeza nti bakyagenda mu maaso n'okubanga baweereza bulungi eggwanga wabula nga omwaka 2026 oba olyawo mu tundutundu eriddirira wanaabeerawo enkyukakyuka naddala mu mbeera wabula ng'agamba ekiviiriddeko kino kivudde ku mbeera y'entalo ezigenda mu maaso wali mu mawanga ga Buwarabu naddala nga zaatandikira ddala mu mwezi ogwokusatu n'okutuusa olunaku olwaleero wabaddewo ate okutaataganyizibwa mu nsonga z'ebyentambula ey'omu bbanga.